Record.
Kipenda tatizo la moyo wanaumia ukipenda nilisha mpendo kwa moyo wangu wote mwisho kanipenda kwa jinsi nilivyo mpenda wala sikuamini kama angeenda ukweli wa moyo najua ukipenda tatizo la moyo wanaumia ukipenda nilisha mpendo kwa moyo wangu wote mwisho kanipenda kwa jinsi nilivyo mpenda wala sikuamini kama angeenda Come on, Genda. Come on, Genda.
When you love, you leave the market cheesy. When you love, I can't do no mean pussy. When you love, you leave the market cheesy. When you love, I can't do no mean pussy. Now this one, I'm up in the Jamani. You then bend down in a chagizani. Itali wazwa na nani Kupenda tena sitamani Mimi tacheka na nani Falaja yangu sioni My love Kweli wa moyo Najua ukipenda Tizu la moyo
Tizu la moyo
Tisha mpendo kwa moyo Wangu wote kushoka nipenda Jinsi nilivyo mpenda Wala siku mini kama angenda Kama angenda
Anayo macho lakini hamoni
Anavyompenda
Kila wasa mauzi kwa nini
Moyo fana
Na kama ni moyo usemu na nani
Embo nini
Kama siwewe kipenzi jamani
Wanaweza mlivyo ishiwe na ye Baresa mini kamshetenga na na ye Ye Rabbi Mola Nusuru tonya na upendo Na umuma sana
Kweli wa moyo
Kweli wa moyo
Tatizo la moyo
Kupenda Nisha mpendo kwa moyo wangu Wote mwisho kanipenda Jinsi nilivyo mpenda Wala sikuamini kama angeenda Kupenda mi mwenzio La love you and nitenda mi baby girl Jinsi nilivyo kupenda mi mwenzio Singing me tender, me baby girl. Who can number in a me? Who can at a guitar? Me? Who can number in a me? Who can at a guitar? Me? That is the lamb, my own, a new mom. That is the lamb, go down, Kikumbu, can you mom? I love you.
Tenda, kama unapenda wependa Japo mapenzi ni agenda
Brother Alex It's on your time baby Name Shebelo Mazul
Record